General Ozzy. No one wa mkomboni. Faiso, chete chete, zausha nyama.
Akisesi ya la vwika chepa ni madanda ula. Akisesi ya la vwika chepa ni madanda ula.
Kora Ozzy.
Julia, Julia,
Julia,
Julia, Julia,
Julia.
Wanifaka mulodi sheti.
Julia,
wanifaka mulodi sheti.
Julia,
access to good love sanitation. Unaleka kuchaya na visitation. Nili mudrop no more my loving session. Ukamba ulibize na va education. Komba ni makuona. Online daily pa WhatsApp sumagona. Koma ni makuona. Online daily wa sumagona. Mama message yonse sumayanka. Unikatuma phone sumayanka. Julia, Julia,
Julia,
Julia,
Julia.
Wanifaka mulodi sheti. Wanifaka mulodi sheti. Julia,
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 Julia.
Wanifaka mulodi sheti. Fuck, I'm all over this shit. Zenifuna Julia, nifuna tabe Julia. Akuti esa koma piko maine Julia. Ulo Clio ice cream sa kona pali Julia. Menga vomonga la chipuwa pali we Julia. Nimafuna kukuwa na lyonse iwe Julia. Oro ya vuta ya chilling ni matenga karoa. Nimamvera mushenga umvela vima none. Sinikea ringa na ngubonse baponte. Baby zona. Mwani ni marusha kodisuona. Hey, baby zona. Mwani ni marusha kodisuona, yeah. Mga wayu mani chuta munga patienti wapa chainama. Koma uzi wakuti kwa ini, ndiwe mangwala. Julia, Julia,
Julia,
Julia,
Julia.
Wanifaka mulodi sheti.
Julia,
wanifaka mulodi sheti.
Julia,
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 Julia.
Wanifaka mulodi sheti.
Ndiye famene ficha famene ni makamba. Makamaka ipeva mukomboni. Hapa manje posa ya baka gairi. Yeah. Olo chabe wango mukenga chabe mukazi. Munyumba yako ikalipo nkarapo na malaiti. Kungo tenga chabe kababu kamoro limbo. Wamatika kumutenge. Noika kukaba uku. Ukangena chabe kama tisofa enda. Ndiye chikondi chamene icho chaposa chaposa. Chavantu wama blackberry ya boza. Ma iPhone ya boza. Nikuza vazona, kutika wala la okuta. Alipino kuchida kapokola wanjala. Njie vameni kamba pari Julia. Korasi.
Julia, Julia,
Julia,
Julia,
Julia,
Julia. Wanifaka mulodi sheti. Wanifaka mulodi sheti. Julia,
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 Julia.
Wanifaka mulodi sheti. Fuck, I'm all over the shitting.
Julia,
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 Julia.
When you fuck, I'm all over the shitting.
When
you fuck, I'm all over the shitting.
Julia,
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 Julia.
When you fuck, I'm all over the shitting.
When
you fuck, I'm all over the shitting.
Exclusive from
AfroFire. G Show Records Production. Them ladies, them real station. Quincy Weezy, yeah. Cooked up again with a little spice. Better, 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 better.